hitande fu ko yahata manaji miliyoji temenayi woni ko tawi vittateli addaaru ndu ɗo mali ɗo haɗi tundiji tiɗɗalla muɗum anamoni bangal irwere e haybugol ha walu e yimɓe kaahi yoros e sigu kolliti ko wembiɗen dow majjon
ɗi manaji tippite nokkuji fu ana nato saabe waddude kuteji le ha waluji ana bona nokkuji sanne so a yalti sella a yiya manaji an tippa tattaji fu mene nokku tomi wonɗo yo nokku remeto lobbo nga so watti owdi fewi so ɗum fuɗi ñamere heɓata semme ɗum yo saabe manaji tippeteɗi nokkuiɗen ɗum hatta gabbe amen ɗe immade wadde tiɗɗalaji hewɗi ndu kabaruji deman amen fotere dabaji amen ɗi watti fo ana ñama ɗi manaji so dabaɗ ñami ɗum ɗum wawa weltale deeɗi majji ñoga en majji jaati foƴan fattima wawa ñamde kasin ɗum hunde hannden ko waddata tiɗɗalaji ha waluji ana tunnan nokkuji ɗum
fewde e o tiɗɗal fondation santé environnement fuɗɗi projet kesoɗo haɓɓugol e manaji o projet golleji muɗum ɗe ani wadde yo daranade waylitigol ɗimanaji hollitingol dow tabugol sariyaji pawiɗi dow muɗum bangal yaltingol e nawtorogol manaji hono ɗum e nandore muɗum docteur Fatoumata Napo woni hoorejo fondation santé environnement.
Moi je ne vois aucun point positif.
Mimi yi dabir fu wawde fiede yala tippe ko di manan nokkuje ana acca tagal mudum wala funa di manaji subira su mu internet kasin sa yoga tipporon di manaji nokku futa be hebi hadme wala hen wadano dawal fiede bibbe leedi mali hama fut watta hakkile e tippa ko di manaji nokkuje fu yaade sabe dun wadda tedalaji kewdi le hawaluji meden
ministere ngaji kumanidi jaagu e golle kuyani o projet be bami aniyatu wallude be bandara mabbe kumanibe hawalu yalla ana keɓan o tiɗɗalla jogola hedde ministére kumaniide hawalu e yirwere duminde nde hollitiwide o projet ɓannguɗo joni e gikke muɗum ana mawni sanne bangal haɓugol e manaji ɗum saabide nde darti e gollirde direction nationale de l'assainissement et du contrôle de pollution et des nuisances faabo dow ɗi immadaraji Mamadou Samake ministére kumaniiɗo hawalu e yirwere duminde
nafama gormal leydi mali holliti le o projet ana mawni sanne saw o projet golleji muɗum fo ana naari bangal hawaluji ana nato saabe jaati yimɓe heɓi heɓne gollan e leydi mali hannden fa hunca kuteji tippegon ɗi manaji tattaji fo e da muɗum ko bonta hawaleji meɗen saabi ɗi manaji tippiɗe nokkuɗe hannden ana wadda ñabbilaji jaati ɗo jamaren
humaniɓe kabaru hawalu jettingo hakkillo kanan koɓe jeloto tabagol sariyaji pawiɗi dow moƴƴingol manaji jaguji muɗum e nawtoragol mum eɓe darta e julaɓe jomɓen isingaji e gollanoɓe koye muɓen nawtoro kulantereje goɗɗe pawiɗi dow kabaru cellal e hawalu zoumana koulibaly andino kabaru ha walu
bien avant 2014 par la loi
fanden hitan 2014 yottade sere goto ɓamale leydi mali leydi 2012 le lewru janvier gouvernement holliti wi fiyan dabiriji e tippagol manaji tatteji fu fottade cottugol ɗi manaji le leydi menni nga or saria heɓe semme caggal muɗum leydi 2014 sere goto ɓamam kasin hollitita wiɗɗe manaji ana wawi cottede le leydi menni ɓe holliti caggal muɗum wi neɗɗo fu yeddiro ɗi sariyaji hon tippagol manaji tatteji fu ana wawi jukkede buɗɗunoge yaade buɗɗudebe an ton jaati wi sariyaji
hokkadu e nde yewtere ballonde l'environnement Mahamane Babou Kounta waɗini en Allah holli e yontere warore fa garten e yewtere wonde.